Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amem e fulfulde alalbare didi lewru utu hitani 2023 yambe sapo yed yablike silimaji chapan na ye joye mezon la pres bamako do nanti naon kabaruji di kikide hande wone alisi se kanko mawadu watara wanto bogi jan leto naayur bangal woteji faa suko laro faa laamo fema fedde fema futne le hakune yimpe la nayom ji imbe talki mu em didom taon wunbe mu enja wana non holitini wide fedde ne ya warta futiti hakune lidi amendi kanye lidi niger ongaram bedora de fam le journal amengan yotere amem zoom sir nyalama hande o min kalam hala sukulla ko woni do sara suka bi jangobe wakati fuso jababuji imuji di warafa haltina jamande sakrabe hidi be do woni sekme kabaruji di min jogani om kikide hande bismillah modon be hedale dum yimbel idom juime talki mu em tan woni yimbel idom tan woni be talki mu em jabana fa laato narobe lamade fedde fema futnele wutiji ngaruji fa wada noga jeena lewru utu hitande 2023 ngarondu do woni kanko salaha babi kanye mamutu ture antirte do bavie non holitiri wede fedde kumando landinde wutiji di yeso nantino be kabaruji di le fema fedde fema futto bo makodo fa keben famtare kedde Usman Nyalibuti
le himbe nayo hanju enimbe talki mubben e juude fedde humininde watende didon talki mubben paddita tafon yo Amadou Mahamman Sango fedde humininde watende holti wiide sababuji didi be paddetiri talki makko tafon o heba sarin tobe didi wili mudun talki neddo ardido tan woni e yubbo inde talki makko tawene le talki yubbo inde de himbe sappo e jenon kan tawede le sariyaji fema foot dido bo mo talki mudum paddita yo docteur Sekou Diogo Keita fedde humininde watende tagal ko darti talki makko holti wiide wonko gasay le sarin tobe mako horajo lafia club bamako elseba ko haifa kasen on wulitano mo sariya le fedde humininde nedi fema foot gol wulitingol ko hadatamo e tawede golleji ballon hakke dubi joyi fedde humininde watende holitiwide be talki mu en paditabe baldi woni ko ndokka fa mbulito fedde humininde woteji nde fedde dendu ana jogi balde didi fa jabana salo kasen honno hitande 2019 an way hono wote kando wadde noga e jena lewru uttundu Mamadou Touré horajo jaltowo o kanye sal ha babi rajo ligue ballon tumbudu garata fodondirde ndartede lamade
walde kuma nido nantingol kabaruji pawide bilki sambe chalde leedi amendi ka holti mette mudum sanne fewde e baadi yimbele yogabe ngado or golle leedi amendi balde seeda tam do e wuteji pawidi e subagol kananke fem fema foot Umar Babatra wole an narda ngado be odo golle wada golle on honono wirani fa keben famtara anni ko haltani kalifa goitaro fetchidan sida sidibe
journalist en yogabe ana wonde haalde di halaji li ciudi arajoji kaydo beme andeden bede hollitita neddo hando ciubede yoppe ngol horeyaako nga yogabe mabbe ana hala halaji bondi ana yenna horebe ciubbe balombe dum wala hune ko journalist haani wadde ana mata jati li emission ngaji be watta bede yenna horembe dum wala hune ko hanti mi misita handen ko men mati wi groupe whatsapp goto antone e inde journalist en ko yata temeta nogay jantobe kabaruji fiide balun be watti fu ana hala ana hollita hakkileji bondi ana nodda jamaren wada kulleji bondi dum hune watta ko men misita handen journalist fu hebaado e wadde di golleji yogaaji noddure jamaare feete bonon laaji soni dum wadi o journalist kartal mudun nangeten tagal mudun so naati haala laamu kanko tan noddete yaha serio menen walde amene bakam mudun wala hen me jinginta ko jommu dum wonu faana batuma mod hande beete o
Lady Mali yottike demi-finale Afrobasket Kigali 2023 jagabule em rewbe leedi amendi hawi honorobe mu em be leedi gine be ngatti be badi chapan jena e jeegon be kibi badi chapan nay be ngaram hebondirde so Allah jabi al-Khamsar jango e be leedi Senegal kawbe leedi Cameroon sakirabe hidi be on bay tuttu hakilaji modon fuudo dido kabaruji do be me ande to do hello am Facebook na do kon Twitter nelaɓe leydi Niger ana wondi faɓɓude Bamako ɗo ɓe ngari alalbare ɗiɗi lewru utu hitande 2023 ɓeɗon nelaɓe ana hani yidude kanakoɓe laamu hakkundejo o non holitiri wiide yimɓele non holitiri wiide kabaruji keɓade urde to yimɓele goldidiɓe premier ministre o leydi amendi fana garol maɓɓe ngol le leydi amendi yo fa tewta waddule jooɗa haala hakkunde leydi amendi kane leydi Niger caggal soɓe iwri leydi amendi ɓe patam leydi Burkina Faso ya warta fuɗɗiti hakkunde leydi amendi kanye e leydi Niger moblaji fu ɓurɗi leydi ñame ɗum woni patunoɗi warde Mali ɗo ka heɓi yottade an songoɗo kamioji kewɗi marchandise fa yetto busngaji adoji yimɓelle kaɗanoɗi nadde le keriɗi ka fu fuɗɗiti golleji muɗum fa keɓen famtare keɗoɗen Ousmane Nyalibuli 15 sita sidi ɓi
le uditingol kero leidingol jamen mobilaji kultiwide beltege sanne gar ansongo hore be nokkuje mobilaji ndaroto cuuda beli yonki mubben
avec la reprise
uddugon kero hakuna labide handen wil amina fawala sedal sam me fuddi dingo wadde golleji amen torraf men mate uddugon kero hakuna delled wala fuma nafata watine uddi frontiere on yimbe tampi sanne sam me heptano fe client yihobe leedi niger man gartobe nata leedi mal sabe homa fu ana huli
per de voyager même
kamiyoji ngadoji jagoji kanye mobilaji ndarinodi bang kerongol poditi golleji mubben dun weli sanne himbe cercle ansongo kebobe ko buri hewde fu nyamriji mubben yurude niger
mo kamiji
me hebe torrafu do lawol bamde nyami faltad ansongo torrafu me mate do lawol mu
micintinde wide kilometre ngaji temedide e chapande nay ngoni hakkunde gelli ansongo e nyame capital leydi niger duwono ko isufa musa toure hebeni studio tamane yude ansongo
tobo mongo woni jubbango bamako ila jamma kenye warde bete hande jamiji dika hadi lawi kewdi yam jami ngarmi do lawi kewdi yimbe ngombe le dido nukule ka holiti wede galdure bamako ne kala nyalom hande o wawa wonede fe sawi jamiji dika e tuni ko wuwi so waddi nokko o fa keben famtare an ko musa aga mo haha hebani mdu hendo festang sita sidibe
mais je rappelle qu'il y a quelques dégâts dans certains
cas watina kam topata bede du tam yottin goli dirar tan min mate wi bonela jian wad am nukku amen do ko heewi ke haali wi bonan laaji jian wadi nukku yogaaje to menanga kuluba so kam topitan torraf men mata sabe jian ilan jippoli ciofi nyaade le deede hone asse hannen wawa yeheede sabe jian jidi faataade lumo medin ko notre sugun kura don fo wawa yeheede hannen sabe jian sa nukku fo ana subi tamde giddi baramali faataade geni notre tan banankoroni laabi din wawa yeheede sabe jian sabe goudron wala tun
pratiquement la plupart des routes ne sont pas greloneuses, sont impraticables.
Altinera chapantati go o lewru julien du gouvernement leydi amendi kay gouvernement leydi burkina faso won communiquer goto mo be gaddi mo be kolliti le mudum wiide be gondi e kanankobe leydi niger rubrique amem nyaloma hande o don onan parlo o hala hokka mo malin kobe faabe kolita hudo woni wi mabbe do hem ko hewe mabbe gombe tomia segu kay kitay direka fu yitti sanne o do kabaru yurdo to kanankobe leydi amendi fa keben famtaade anni ko kedabe amem gombe le kreduji de hebani em do hendo festang sita sidibe
tema nyakati maka
minge mi la gonga jato hali fede nodirtene OIA organisation de l'unité africaine hali dum dumude heewi bi lede balabe an han dokkundira juude watti fusol leedi gontamaali torra be dokkundira juude be huncha o torra miɗe mila mangal pa leedi mali an jogi golle jogati ko hani wadde hannen ko wanda du bibbe leedi mali ana hani faabade be mangal pade malga leedi burkina dokkundirgo mu juude yoppa mangal pade yaa faabio leedi niger minke mira dan uyo hunne lobbere gasu natigen wolle ko teji satan sanne do bibbe leedi nin sabe ko heeme be barten minge ko yidmi be be kala be kawra dana wotere bibbe leede balebe fu an hanne dokkundira juude yalla toray won ile leede me hannende ana heba huncho
wakati fu so haltugol jababuji imuji di wakati mudum yottike saraabe sukaabe jangobe kanyu en kana wonde sukula mawdo zoom sur amen yalla mo hande odo majjum fawi lale tangara landini do anko usman nyaale bulu fiwni en do hem
hoggol jabuji examen ngaji yo wattu mo imotobe domata sanne ka an way hono sarabe jaati dum buri wembude a wi'an hono kambe jaati woni imotobe inna fanta illa holita wiyede bakka badege o yi santre do bi ko debbo o wattangol imogol ko ndara do hani wadde kanya do hani jodaade bi ko holiti min wiide ina mudon yey fa to directeur santre o holitindi o nyande imogol ngol watte a yantan o moya o mo wara ko ndara le sakki bi ko debbo o yalla talki mon fu ana kibbi ana jogi carte mo scolaire kanya bikki mudon dun enandore mon o doyto no yaade fa nokkudo imo gongol watte sini wattu jaboji di ndokete yotteke hakkilo makko fu ayanko jummi no dum foti e sarabe yogabe fay nyamata le wattu goto imo tobbe ne sa jeewi dum ben a wiyan kulay kasini a watte hayre le reedu jomun bendan
sakirabe kidibe ando do mi kaddate kabaruji amen be kikel hande nga on baawi hedital ilo kabaruji fu do application amen studio tamani on baawi yaado do play store to ngado dum telecharge nga fadde hen fen nokkudo e sara yowtere amen de ana wodi wassalam
Sarabe paabe suka modon e tawdeede e ngodo fijo wetengo ekol ala radio e do viamu
faake won wadde ngodo fijo ana yaasi noddire mere do tapantati e jeddi tati didi go'o ndokon telephone o suka mo o jokka e tinninore kanyu e mititaade limore kanyu e jande francin kore
paabe suka modon e filitaade do limore e jande francin kore mi micintina on numéroji noddirteedi mere chapan tati e jeddi tati didi e gotel
fijo ekol ala radio yo golle studio tamani
e ministere humanine jande leedi meden di viamo e UNICEF
leede amen di nyaw buubal o yo nyaw e ciddala modo bangal cellal non holitire wiide dunki andan be kabaru manjum be koliti wiide ko buri yimbele ujinere temede nyoyon woni jawtube sawti sabi nyaw o le hitane 2022 le tembere fu yimbele chapan nyoyon yohobe le cuddu go turuji sabi nyaw buubal o nabata dum yem nyaw o to satti sanneto dum woni motti kulikuro sikaso non holitire wiide kanan kobe leede amen be koliti du wiide vaccin ay du woni ana wondi mu inina le nyaw o ana heba sakkede magazine amen sante le nyalo hande odo majum fawi anni ko mi e usmo odo sama sikum mi pewni am joho mi kireja motile hitane 2022 le temdere yimbe la jahobe le cuudi dogotoroji di fu noga jiddi kanyum en ka saabi nyaw buubal o nabata du yem le temdere jahobe le cuudi dogotoroji kulikuro kan sigaso du fu noga jeegom saabi nyaw buubal ono kedo den seeda fuuji yimbe le yogabe le lam sigaso do nyaw o
an dogotoro so la taka
o do wottu tuboji di ko buri hewde men jall hopital sigaso do saabi nyaw buubal yo dun saabi buudi itimata saabi nyaw poli ngarmi hopital hande
region kulikuro o do ana hakune région ngaji to nyaw o satti sanni e juude kanko sidi nyaare horejo dogotoro em le region o kulleji kewdi sabbi bini beydagol adadu yimbelle be nyaw kubal o woni mu em le region o
cette augmentation pourrait
gol beydugol gol tatadon ko buri hewde yo sabbi kewal moni be kbar mudun so bangal furuba so bangal golonoba ko mun en e kandu ONG ngaji ngadobe jotangoji nyawuji di du fuf sabbi kewal nyawuji di kusambin dun dun yo taguji jamarende ido dabareji laade le arkille wutugol nokuji kaydun no tadde jameji boya darade le nokuji
vite aussi que les obstacles
sukabe be ngala duubi joy fa yottore o bele kamin be be won be nyaw o tampinta sanne don sabi so dati hono hokkude rewbe le kamin be arkille di chuwa di fa yotto pesugol sukabe golleji mudum ana wondi jukkitede docteur amadou goita kany woni horajo projet paludisme fond mondial arcade santé plus
en plus de la
da de fitugol mere mere arkillaji ana wuri dun sawrugol ngadotengol sato bangal bodde kokete do mere mere su bangal jogol nyaw o sawrugol mere mere pali o ana wodi to sukabe be jawtal dubi joy e kanye robe tuibe
les femmes enceintes
hey e mo mino dirta programme national de lutte contre le paludisme ana wundi wadde imadaraji fewde nyaw o le wi ardido nedo fedde imadaraji di puddidi fana mudum yo fa rena le temdere malin kobe fu pan jeddi yewde nyaw buubal o colonel aissata koni holiti du wiide chafaaje fewde nyaw buubal o wana ko nyaaki
au niveau
podde nyakal fi leedeedi ndi bangal fesgol gol vaccin ngurdo notre june o woni aatss lini malindi wadi ko hani wadede bangal mudun yalla dum jamire notre denno le hitan 2024 o do vaccin o hornete leedeedi ndi vaccin goddo dum no nawodi dum woni r21 ka mako juno o min dumi yo dum jamire bangal o ms
Le nokku mo no dirta centre de recherche et de formation sur le paludisme MRTC golleji kewde ana wondi jokkiter to yalla arkileji chuweteddi sembe mudum ana heba beydede nom holitiri wede kanko docteur Koulibaly o jokko ardido nokko
au début la musicaire était
un fudare mudum arkileji di la suwa non jati bangal produit goto wakal jodo ne lugotobe njirwini arkileji di produit ngaji didi latu sababu arkileji di riba bodi di no fewiri dum dona jeeda e ko identina ndanno dum do yo hunde ngurnude hutnede hore wakkat juno
ki en cours d'implementation
ndado fedde no nodirta fa ham centre de recherche et de formation sur le paludisme holiti wiide chafaje wara fa yope ele wi malin kobe fewde o do nyaw pesagol arane ngol ka ana doma sanne andine tan wiide le hitane 2022 ko yottoto milioji nayi yimbe wonbe nyaw buubal o yey mudum em de leede amen di non holiti wiide fedde no nodirta programme national de lutte contre le paludisme
nde yewter wadama do imadara kuncenado hore le leedi meden di fu do habugol e nyaw buballa imadara mo ministere humaninde cellal kunceni hore do faba mu réseau africain de l'éducation pour la santé et la citoyenneté